Jetuli netufe sanyo netukaka nememe ngatukubye ko kumunye kuzabu
wabanga mwali atende wabanga mwali musanyo
kabanga wabanga
obuganda busula gotende
embuka bwe wabate wali sanyo emitima nejitwe wanika katonda atali anguzi kwetugumira Nulibolo na salama zima
Wabanga mwari musanyo Wabanga talina tabu Obuganda musula butelepe
Kabaka wafe nantalabika Kusinze tato lumuna fetu kwamu Ulirola vika koje tulio vera mpia Fetu kuma nyinge chovu gaga chafe
Wabanga mwari musanyo Wabanga talina tabu Obuganda busula butelede
Embuka bwe wabate walisanyo Emitima nejitwe wanika Katonda atali anguzi kwetugumira Nulibolo na labe nsonga
Wabanga mwali musanyo
Kabaka
wafe Obuganda busula butelede
Kabaka lwasimye nalabika koje tuli netupe sanyo Netukaka nememe, ngatukubye ko kumunye kumotanda wakwe
Oh, Buganda musulabu tebe